飞耶，飞耶，飞耶，飞耶。飞耶，飞耶，飞耶，飞耶，飞耶，飞耶。Ngizifundele mina impilo mfethu zangibe na baba. Umama wayekhona zangibe na ndaba. Sazophanda mina ngalinge galana. Ngiyanicela bandla ngiyanime mantanga. Ngithi mavike wake up, mavike wake up, mavike wake up, mavike wake up. Asuke endleleni we, ngifuna le wena we. Ngizophuma kanjena we, ngizungezeleni we. Hey hey, bani ungavuma kodwa endoda ukuthi asalele emuva. Sathi uma sivukwe endoda bomba khetha ukuhlalele emuva. Sathi uma sigqoka siphuma bona basho babona iwula. Manje siyashoba yazi isola zange sasitopa ukupusha. Yey 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 yey. Sathi uma sigqoka siphuma bona basho babona iwula. Manje siyashoba yazi isola zange sasitopa ukupusha. Ngizifundele mina impilo mfethu zangibe na baba. Kodwa umama wayekhona zangibe na ndaba. Sazohasla mina ngiyanime mantanga. Ngiyanihehalana ngiyanince ngabandla. Ngithi mavike stand up, mavike stand up, mavike stand up, mavike stand up. Asuke endleleni we, ngifuna le wena me. Ngizophuma kanjena we, ngizungezeleni we. Hey hey, noma ngiphuma ngibheke ebutana lo mhlaba uyahlala. Sabathi ngizama amaseleni amanzi mhlani wetata. Kwenzakalani yempeleni nakungibulawa, nakungibulawa, nakungibulawa yindlala. Sathane ungibamba ngenqasa, ungifaka ngekhanda, ungibanga amaswa. Ngiyanqaba kuyafanda, uya kuyasetshezwa, fuka uyosebenza. Thula bazokuhleka, dlula bazosihleba. Ngizifundele mina impilo mfethu zangibe na baba. Umama wayekhona zangibe na ndaba. Sazophanda mina ngiyanime mantanga. Ngiyanihehalana ngiyanicela bandla. Ngithi mavike stand up, mavike wake up, mavike stand up, mavike wake up. Asuke endleleni we, ngifuna le wena me. Ngizophuma kanjena we, ngizungezeleni we. Hey hey, bani ungavuma kodwa endoda ukuthi asalele emuva. Sathi uma sivukwe endoda bona bakhetha ukuhlalela emuva. Sathi uma sigqoka siphuma bona basho babona iwula. Manje siyashoba yazi isola zange sasitopa ukupusha. Yey 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 yey. Sathi uma sigqoka siphuma bona basho babona iwula. Manje siyashoba yazi isola zange sasitopa ukupusha.